Atuye kuchukua hanyocha 9. Samuele wakombela vana va Israeli. Kubala mubuku lya 1 Samuel, chapter 4, chandano cha 10 kusika ku 11, alimwe muli 1 Samuel, chapter 7, chandano cha 2 kusika ku 14. Leza wakasupula vana vabyabi ba Eli, balo bakajaigwa mu nkondo. Nkabela Israeli yakazundwa abamafilisti. Mu myaka inda makumi obira, bamafilisti bakalera Israeli. Mpao Samuel wakati kubantu. Nkabela mwajokera kulireza, amuzwe kulibaleza bakubumba. Akuberekera leza alike. Walo uyakumununa kuzwa kumafilisti. Bama Israeli baga muhida Samuele. Baga bungana anto omwe abusena. Pao Samuele wakapa icharembo akurombera bama Israeli. Bama Filisti abalo baga swangana anto omwe kuti barwane bama Israeli. Nkabela leza wakatuma mzuzumo mupati agati kabo. Bama Filisti baga tija mkuyowa. Pao bama Israeli bagaba akuzunda.